Ekirabo kyosabye kirungi naye mukwano simanyi tolyekuma tetukyali bato kwe naawe raba kale bulima luno banga wenyeza omukago tomala gaguto otyo osaanira okusooka weeteese naye bwebaawe waddeyo tubeffe embi nze nange kyendabye tugutte kati alaba bwe neewaayo munnange okwagala okungi kumpalula kati osikamuzibeeya ekirungi n'ekibisi kyagaana teyo bazadde bo bagambe nabo ky'omwana kye nasaba kimpadde nkuwatera erinnya olw'okuba olisaanidde wati gwe maama osaanye okunzaala
era bambi n'okuva leero gwe taata tufukamire tusabe agira kyakuuma
ayi katonda kuwa ekisa tufukamidde wano mu maaso go nga tukusaba gw'abattu bo otuyambe otuyise ndizibu ufumbo wakati wabe ukwagala ukeme wanga nukuchaiwa no